acha nirudie mara ya pili. Penzi lako tamu tu kwa sisi wawili. Sasa huyu third party, niache mshapanga after party.